Muummeen ministara Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Khalid paarlaamaa Itiyoophiyaa kumree fuulleessanitti mina gabaasaa dhiyeessee fi rakkoo Oromiyaa gama dhiyaatiin haruma nagaatiin falitti barbaadu wayyaa jedha. Hayyootilleen mootummaa firii balalaanii rakkoo jirtu nagaan fudhachuu qabanii jedha. Nakor malkaan namtu dubbisa.
Muummeen ministara Dr. Abiy Ahmed kaleessa mana maree bakka bootoo uummataatti dhiyaatanii gaaffii miseensota paarlaamaa keessaa tokko dhimma nagaa Oromiyaa lixaaf kibbaa irratti dhiyeessaniif ilaalchisee yeroo deebii kennan akkas jedhanii turan.
የታጠቋዮቹን በሙሉ ካሉበት ኑ በሰላም እንታገል ብለን
ቃሞተ ሂደተኒ ሶቾኒም ኮታ ከራነጋ ቀሶፍና ጀኔ አዴምሳ ዴምኒ እንዱማ ስኑቤክቱ ጉጂት ዳወናን ጉዴን ረኮን ቱሬ እንዶሚኖ ኡመታቲን ፍሮሞ ከደንዴ ነቲ መኒጅሩ ሊጠውን ለጋት ይገሩ አመዩ ወንቶት ሚሁጂ ደበለታ ጋፍተን ጅሩ አከሚ ዮፍረሜ ጋሪታ ጀተን ያዱ ሰጀደሜፊ ከራን ጋሪቴፊ ቢያስ ተው ከራነጋ ቁፋዳ የሮንት ዮቡሌሲ ኦቡሌሲ ሳጂስ ዋንቱ ሙረሙ ቀቡ ከራምባይ ጋሪቴ ከራነጋ መሪፊ ወሊን ዱበቹዳን ረክቻፍሩዳ
በድርድር በንግግር ችግሩ መስታ
ያደሙ ሚኒስትራ ኢትዮጵያ ኢመነጋው ሩሚያል ጣረት ከነኒን ከራነጋ ፊ ወሊን መሪን አከፍሮም በርባና ጀቹ ሳኒ ላልሴ ሃዮተ ዩኒቨርሲቲ ገራገራ ኢመተስገቢ ፊ ነጋ ሴና ፊ ጋዜጤ ሱማፍ ኮሙኒኬሽኒ ዱብሴንቱሬ ረኮን ደበሙ ነጋ ኦሮሚያ ሊጣፍ ኦሮሚያ ኪባት ወጋቶ ኮሊፍቱሪ ከራኒቲን ፍሮም ደንደው ከራነጋፍ መሪቲን ይጀቹን ከነሳንረቶ ሊገለን አዮኒ ኩንዴን ዩኒቨርሲቲ ፍንፍኔቲ በረታም ነጋፍ ተስደቢ ዶክተር ማ ኩማ በቀለ ሙሜን ሚኒስትራ ዶክተር አብይ አህመድ ፓርላማ ፉል ድረት ያተኒ ረኮ ነጋ ኦሮሚያ ሊጣፍ ትጅሩ ፍሩዳፍ መልጅም ከራነጋፍ ኢላፍላሜ ዳጀቹን ይሳኒ ከንጀጀቤ ፍሙር ገጀለኒን ቦዳ ረኮ ከነፍሩን ሙርቶ ሲያሳ በርባዳ ደደን
waltajjiin kun waggoota darban kana keessa si'a hedduudha deddeebi'amee kan hanjeffamaa ture. Dhaabota siyaasaa hundumaa kan walitti fidan keessumaa adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa biyya bulchu kana. Jaarsolii biyyaa, abboota gadaa, abboota amantii, haadha siiqqee, namoota bebbeekamoo hedduu dabalatanii koree guddaan dhaabbatee qindaa'ee wanti kun hunduu karaa nagaatiin akka goolabamu hojiin hojjetamee jira ture. Egaa wantoonni kun deemee bu'aa buusuu hin dandeenye. Egaa sanumatu aga amma adeemee naannoo sanatti muummichi ministeeraa fi karaa nagaatiin qaama dhufu hundumaa waliin mari'anna jechuu isaanii karaa tokko sirriidha maaliifin jechuu waan qabuuf wanti kun furmaata waaraa kan inni argatu karaa nagaa qofaan marii sirrii yoo gaggeeffamedha. Gaaffiimti jiru immoo maali ka jedhu ilaalu barbaachisa. Amma waldhabdeen qaama hidhatee jiruu fi mootummaa gidduu jiru kun gaaffii siyaasaati. Gaaffii siyaasaaf immoo kan inni uumalu deebii siyaasaati malee waraanaan yookaan humnaan wal dura dhaabbachuutiin furmaanni waaraan ni dhufaa jedhanii yaaduun xiqqoo waan ulfaatu natti fakkaata. Kanaafuu kan miidhamaa jiru uummata waan ta'eef irra caalaa wanti kun ammallee karaa nagaa itti haa deemamu. Karaa nagaa gaafa jennu dhugaatiin ta'uu qaba. Dhugaan immoo maalii? Gaaffiin bu'uuraa maalii? Ka jedhu deebii siyaasaa itti kennu barbaachisaa.
Barsiisaa seenaa yuunivarsiitii Arsii kan ta'an obbo Mustaafaa Dashoo gama isaaniitiin mootummaan nagaa uummataaf dursa kennee rakkoo Oromiyaa lixaaf Oromiyaa kibbaatti jiru furuudhaaf riphee loltoota waraana bilisummaa Oromoo bakka lachuutti socho'an wajjin mari'achuudhaaf yaada dhiyeessuun isaa xiyyeeffannoo nagaaf kenne agarsiisaa jedhan. Filannoon inni sirriis karaa nagaatiin rakkoo kana furuudhaa jedhan. Rakkoo kana furuudhaaf garuu mariiwwan kanaan dura adeemsifamanii fi yaaliiwwan nagaa taasifaman maaliif osoo milkaa'ina hafan kan jedhu irratti qorannoo gaggeessanii kallattii gara fuulduraas kaa'uu barbaachisaa jedhan.
Thank you. gubat nafarati usoo dutta bisse gamma suuta qabna usoo de jinni salawun wulidatin futtiyo mahalle fidaye danno fide tasdebaye umni ke hukumna tagatu barbaga icho
university ambot bersisa galte summa of communication university africa kibba unisat demo berata doctor ma science communication kentan professor gargara danno indalu wamichi naga mumme mistra doctor abiy ahmed abdin tore rajadan
kumade kene ra fagate balbali jiraje churagate ootu wanti sankade sakata na bina matora majinnan iroda be agate angawon party mutumana normia ulbani agate arma boda shikta jiwanta so munjiru marini jiru balbali jifada wanti kudu kuna agate ummata ke sapiyatu agata fungsatu nila ato male wanti kade sasani ake samsun wanti ummata kan agate lupu toru rajire yadi kandatin kamo wataka
ripelol tota mutumma male kamotni kan nimbros gay matasani gumachu nila gamajechun dubbatu ayonni kunnen
awata balla eron jiru marini dableni morme tota termachu dandau kabu dableni salmari mirga mo marato jidan termachu dandau kabu dableni amanta abotini gada kun rako kana furura bi termachu dandau kabu ayonni kenne termachu dandau kabu isma mo kamelen kallati da meja ne daga jiru sana amachu su dandau kabu rako bi yana su kan kana agalte akabe awasu gaddamatu chu dandau kabani ya suma jete jete ganda ke saure so sontane chira dakka
ለጋስተርገው የሮድ ኢራዳፍ ደረሙ ጉዳኪ ሳከሴኔ ትሪ ገባሳ ትሩንከኛ ሊያደተማ ከኮምሲ ነጋ አመሙለት ይኩን ኤሳ ከጌስ ሆርዶፍ ኔ ከንገባስ ንታ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካፍ ናኮርመልካ አምቡራ